singer, a superstar, and a doctor, and a
jumpstart.
Superstar, superstar, superstar. Kuala nyenye si mama wa.
Yeah.
One day.
Cause I wanna be a superstar. Yo, kutsekula TV hyphen radio hyphen koma malawa zamvela konyimbo zaife kupusha ndi kupusha komangini ingo njanja famu city yanja madaliso sinyanja ndi kufuna kuchuka mwena nkukula katemio mtune ndi kukula nchoke teni ya mastenio kuyanga na FP ndi wonengata nankabako koma kuti ndi trendi ni menye yanga nankabango
koma pusha tingo pusha sizuteka nyimbo zatu zogota sizumveka ine nditani mulungu ngabange mwanji funo chukaka kala superstar
ndi timaloto ambiri koma sindikugona timalimbikila noka mutakuona timakala ndi manta sizipezeka kuti nthawi yanga yata I wanna be a superstar
superstar superstar
cause I wanna be a superstar chasing your dreams all the time kumalimbikila kumaika kundima ndipo uzakhala superstar
superstar superstar
hey look njira yake siyo kwego mayamba ndikusochera kwina nkulimbika kwakukulu kukondeledwa ziseko kutsekedwa salephelo pondeleza speak highly of yourself odi mawu wamalosela kuona komwe tachokela zotife tinkasekedwa kana mvera bwezi loto lidamezedwa so I show up and I show out zonse zinalembedwa kama ndimasopenya pano malebo ndi ena see you can feel it in you when you're chosen pano tinakhazikika mukhimu kumanga mutsinga the caution I've seen doors open, my long way didn't come good the condemn. Heavy is the head, and it came to life everything that I've ever spoken. Don't let your spirit be broken.
Timaloto ambili koma sindiku kona. Timalimbikila noka muta kuona. Timakala ndimanta. Cause I wanna be a superstar.
Superstar, superstar.
Cause I wanna be a superstar.
Superstar.